Mungerimuwa wa wakizuwe chivina cha NUP mo district ye mkono veko kodehe fujo liwa gama nchili yaba kole duwa kwa polisi na ebutongo levi kumadembe vila lulu na kule gulo mlugendo lulu wabademu wabade wawele kira chagula nye wabademu tundu vye mkono wakaungeza kaise pano polisi ye finyiri deo kwa wawele kerezo mko gubala gala mlugendo lulu naje wabade batambuli nanga wawele kira chagula nye chaba gama nchino chabade chikulu chikende duwa mku vale mesoku omuntu wabobu wagizi atenga chabade bakula chabade chakumula gastanyo pano tubasanze mu bitundu eby'enjawulo nga batabuddwa wakati mu kutimoko gubalagala ogubadde gunyoka mu bitundu eby'enjawulo mukono era nga bagamba nti ekikolwa kino kisaana kikomezebwe nti kubanga tebalina musango gwonna gwe bazza naddala ate bwe baba bagenda mu maaso ate n'okuwagira omuntu waabwe Kyagulanyi mu bitundu by'emukono teyasanzeyo mirembe gyonna nga poliisi yagenze mwerekereza omuka ogubalagala era nga yonna gye yayise oyinza okugamba nti waabaddeyo mukka mwereere wakati mu kuba nti abawagizi babadde bagenda mu maaso n'okusaakaanya kyokka bino ate tebyalobedde bawagizi be wamu naye okugenda mu maaso n'okutuuka mu bitundu eby'enjawulo gye badde alina okukuba enkuŋŋaana era bw'atyo yagenze mu maaso n'akuba enkuŋŋaana ze.